kimamba kama ukiniona na furahi. Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless, na ukiniona na jidai. Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless, we're here today. Uko tulipotoka, tulishaka kunduka, asaidi tupoke. We're here today, wala tujawaichoka, walo dhani tasuta, saidi ndo wanase. Hakuna no, no kisirani, ndo burudani, yeah. Binadamu wakosi cha kusema, hata ukiwafanyia jema bado watakukosea tena. Na Mungu Baba kanipangilia mema, kanipa pumzi na neema, nami naiona nyota njema. Hakuna noma, no kisirani, no burudani, yeah, yeah, yeah.